Oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord, oh my Lord.
Can you go down my heart? Can you feel in my pain? Oh, yeah, no, again, genuine. If you don't trust me, just test me. I promise you will never leave more, baby. You will never leave more. Gambi we kuisa isa, dashaka kubi kwereka. Oh, my Lord, why don't see my feelings on you? Nanje sinzuko wajize umutimo urakumbaza ese sureba ukuntu mba nakubabiye. Oh my lo 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 lo, please give me your lo, ese wanyumva nkarura umutima. Oh my lo 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 lo, please give me your lo, ese wanyumva nkarura umutima. Akomana ngabo wawe, itama ngabo wawe. Akomana ngabo wawe, akomana, akomana. Oh my gosh, taka kubu wawe, baby. Mahindura makosa na koze, yeah, yeah, yeah. Ibyo wifuza nzabiguha, nitutarabo nazabikora. Amariranza ya anagura, aso ya sita kusiga muzira. Izo wifuza nzabiguha, nitutarabo nazabikora. Amariranza ya anagura, aso ya sita kusiga muzira. Nanje sinzuko wanjize, umutimu urakumbaza ese sureba. Ukuntu mba nakurwaniye. Akomana ngabo wawe, akomana, akomana, akomana ngabo wawe, itama ngabo wawe, akomana ngabo wawe, akomana, akomana.